AMH Music aga iru akini in a victory ni kubambana is a victory ola si is a victory is a victory ola si is a victory ni kubambana somere kuona ni kubambana ndi kubambana somere kuona ni kubambana
moto ine kunali kusauka kuti ndipuzire nachita kufutika magobo ambiri ndagwira kwene ndikomwe ndimapezera kasopwene dola ikasowa tingakondera pala ntawe zina tikakona ndinjara zoti mbuye amazintha zinthu ndikangova sendinkakhulupirira anga ndichose mulova indisi chinali chisankho changa koma mbuye mukapanga izi ndicholinga uku kunali kuyikila umboni wanga wamamemorezi anthawi yangayi.
It's a victory, all I see is a victory. It's a victory, all I see is a victory. Oh, ndiku bambanai, zomwe ndikuona ndiku bambanai. Ndiku bambanai, zomwe ndikuona ndiku bambanai.
Tere ndikagwada pasi kupempera, ndikakhulupirira mbuye simulipira. Kusatila inu chabu ino chisanku mutawiyani mumayanka mayanku lelo zinthu zikuyenda mosavuta ine mutima kuyamika inu cheuta kutokoza kuti mwandidalisa zikomo moyo ndikumva kusangalasa sindineso ucha good tiga maloto wanga pan going bigger. Now I'm living life with memories as I'm enjoying my victories.
It's a victory, all I see is a victory. It's a victory, all I see is a victory. Oh, ndiku bambanai, zomwe ndikuona ndiku bambanai. Oh, ndiku bambanai, zomwe ndikuona ndiku bambanai. It's a victory, all I see is a victory. It's a victory, all I see is a victory. Oh, ndiku bambanai, zomwe ndikuona ndiku bambanai. Oh, ndiku bambanai, zomwe ndikuona ndiku bambanai.